Taka vyombo juu ya meza.
We on it, we on it.
Toto mzuri na mkunyezi.
We saw me, we saw me.
Kiuno mama umepewa.
We on it, we on it.
Chomo wa sugar, baby. Chomo wa sugar, baby.
Naitaji kupoza koba da kufanya kazi. Na kuzi kwenye tinted kukwepa papa ulas. Nikukesha macho bada kuaso. Niko na G. Kwa na mwita mudum na muliza kama na room. Na pia kama na ndong na lusiwa kuvuja ndu. Niko na mlembo ni suhu kama ni dhambi ni hukumu. Tungi bada tungi leo nasima miomu omu. Oto kwa kiswaza kini miss ana call. Ana mwembo stewie mala shopping 20 mall. Mina with busy apa tuna hook up baby. Niki gangsta gangsta aina make up baby.
Sari wanapulisa, pulisa. Wapi wanapulisa, pulisa. Arufi na sikika, sikika. Tunawambia calm down, calm down.
Aya mungu tunawaka. Waka.
Aya mungu I don't see nobody.
Tumewaka. Waka.
Mitungi vishungi.
Tumewaka. Waka.
Na misi vungi siungi.
Tumewaka. Waka.
Yesu na Maria siuni mbele.
Ongeza vyombo kwenye mesa.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyesi.
Nisome, nisome.
Mama kiuno ulipewa.
Tuone, tuone.
Afazali fungeni mikanda. Tumetimba kipande na wana. Timini kwanza askaro metanda. Zipo juu viunoni na shanga. Unachotaka matumejipanga.
Aga.
Watu mbwembwe. Tumetizika kama merembe. Matumizi katuli uza sembe. Na hindo wanasemaga kama lembe. Ususubida kuambia na genye. Hey, maneno mtekenye. Toilenga mapakinga penye.
Wapi wanapulisa, pulisa. Harufi na sikika, sikika. Tunawambia calm down, calm down.
Aya mungu tunawaka. Waka.
Aya mungu I don't see nobody.
Tumewaka. Waka.
Mitungi vishungi.
Tumewaka. Waka.
Na misi vungi siungi.
Tumewaka. Waka.
Yesu na Maria siuni mbele. Ongeza vyombo kwenye mesa.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyesi.
Nisome, nisome.
Mama kiuno ulipewa.
Tuone, tuone.
Weka vyombo juu ya mesa.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyesi.
Nisome, nisome.
Kiuno mama umepewa.
Tuone, tuone.
Yeah. Yeah.